Kanyamukwano nkakasa ebirala tujja kubifuna nkakasa mukwano bw'onjagala tewerimba Kanyamukwano nkakasa ebirala tujja kubifuna nkakasa mukwano bw'onjagala tewerimba Sijukira ekiseera kye nasooka kunyumyamu naawe Ndowooza nali kubowa kubanga sayogera bingi nnyo Naye gwe n'ofuba tonteeka mu mmere y'okukutegeera Era omazima wanyamba n'ofuula omuntu eyeetegeera You made me fall in love for the first time to fall in love You made me fall in love for the first time to fall in love Kanyamukwano nkakasa ebirala tujja kubifuna nkakasa mukwano bw'onjagala tewerimba Kanyamukwano nkakasa ebirala tujja kubifuna nkakasa mukwano bw'onjagala tewerimba Amazima mukwano ndayira siyerabira mukwano gombe Kusuubiza okukwagala obulamu n'omutima ninkugabira Mukwano sonyiwanga, iyo yenjogera yange ya bulijjo Kusaba nsonyiwenga, gasobezza kuba ndaba ndi muntu Kanyamukwano, nkakasa ebirala tujja kubifuna Nkakasa mukwano, bw'onjagala tewerimba Tujja kubifuna nkakasa mukwano bw'onjagala tewerimba Simanyi oba bambi ndi kigeza okwekyusa nga Era nze baby kwesiga tolimba mu Babuulira abo bonna bakwesibako Bagambe tino baby